n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri iki cyumweru komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga gutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora yabaye tariki ya 30 y'ukwezi gushize umwaka w'2018. Ibyo ntibyabaye, ahubwo byimuriwe muri iki cyumweru twatangiye. Iyo komisiyo ivuga ko ikomeje kwakira amajwi. Colonel Nanga uyobora komisiyo y'amatora akomeje gusaba abaturage gutuza mu gihe bategereje kumenya ibyavuye mu matora. Hagati aho hari imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeje kugaragaza impungenge ko gutinza gushyira ahagaragara ibyavuye mu matora bishobora guteza imvururu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gusohora itangazo risaba Kongo guhita itangaza by'ukuri ibyavuye mu matora. Amerika kandi yaburiye uwo wese wagerageza kubangamira demokarasi ko azafatirwa ibihano bikomeye. Kiliziya Gatolika muri Kongo nayo yasohoye itangazo risaba abategetsi gushyira ahagaragara uwatsinze mu matora nubwo batamuvuga. Muri iryo tangazo umuyobozi w'inama nkuru y'abepiskopi Donatien Chole Babula yavuze ko imibare bafite iva aho amatora yakorewe igaragaza uwatsinze, ariko nk'uko nari mbivuze ntibavuga uwo ari we. Ku nshuro ya mbere kuva igihugu cya Kongo kibonye ubwigenge, kuri iyi nshuro nibwo hitezwe kuba ihererekanya ubutegetsi mu mahoro. Mu rwego rwo kugerageza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu, twatumiye inararibonye muri politike aho muri Kongo zirimo Delphe Rukumbuzi Ntanyoma, ni impuguke mu bijyanye na politike y'akarere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'u Buholandi. Bwana Rukumbuzi, kaze cyane mu kiganiro muri Isanga. Bwana Delphe Rukumbuzi, uranyumva?
Ndakumva, narimvuze ngo murakoze cyane bwana Edi.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Maitre Claude Nkunda Munezero ari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maitre Munezero, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Maitre Inosa Sejihobe, nawe ni umunye Kongo uri Kinshasa, akaba akomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Maitre Sejihobe, nawe ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze kudutumira. Murakoze kandi.
Murakoze cyane. Reka duhere kuri mwebwe muri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mumaze kumva ko cyangwa se mwarabikurikiranye ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko izatangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo muri iki cyumweru twatangiye. Ibyo byagombaga gukorwa ku munsi w'ejo. Bwana Maitre Sejihobe, wanakoranye n'abakandida bashyigikiwe n'ishyaka cyangwa se n'ihuriro riri ku butegetsi, abantu bakomeje kwibaza impamvu komisiyo irimo gutinza gutangaza ayo matora. Mwebwe amatwi abasumira avuga ko impamvu ari iziki?
nakoze ukuntu mwabivuze amatora yabaye ejo bundi mu bakushize nyine na amatora yo abaturage benshi ba Kongo bari bategereje kandi na mahanga ariko ku bw'ingenzi wasanze ko ibintu byatambutse neza ubwa mbere abantu bagendaga batinya yuko amatora atazahaba cyangwa se ibintu nyine imitekano mike bikazatuma amatora ataba ukuntu abantu bari babitegereje ariko nk'ukuntu mwabivuze yewe mu bigero cy'Kinshasa mpamaze hafi cy'umweru igihe cyose cy'amatora nari muri Norkivu nari ndi za Rukuro nari ndi za Masisi ngira ngo icya mbere cyo wenda twashimira komisiyo ishinzwe amatora seni nuko nyine yasohoje umugambi wo kuorganiza amatora icyo ni icya mbere kandi koko abantu bafite ku ryo kumenya ukuntu ibintu biragenda kuri presidence cyangwa se no kuri deputation nationale icyo ni icya mbere icya kabiri gusubiza ku kibazo cyawe nyine ejo bundi komisiyo y'amatora perezida Nanga avuga ibibazo yahuye nabyo kerekanye nyine Kongo murayizi ni igihugu kinini cyane ni Kigali ibibazo by'imihanda dufite ibibazo nyine bya transport haba aerienne cyangwa se terrestre ni ukuvuga yuko aho amatora yakorewe hose ntabwo birashoboka ko ayo matora agere kuri komisiyo nasiyonale i Kinshasa niko kazi karimo gakorwa ubu ngubu na niyo mpamvu nyine impamvu nkuru yatuma yuko ibintu bigenda bitinda gatoya ejo bundi perezida wa komisiyo y'amatora avuga agira ngo n'ejo yerekanye ko muri province ya kera yo muri Equateur ariho hari ibibazo byinshi ariko hari izindi za province ngira ngo yavuze ko comptage imaze kugera muri 50% cyangwa 53% ni ukuvuga ko hari izindi province ariko province nini muri rusange ni province ya Equateur niyo mpamvu ngari niyo mpamvu nini naho ubundi abakongomani bose ko bari muri Congo bategereje n'amatsiko iyo barura ry'amajwi kenshi kuri perezida w'igihugu kandi nyine no kuri za kuri ba depute
urakoze cyane Maître Segihobe Maître Munezero wumvishije ibyo mugenzi wawe avuze arasa nk'uwunganira ibyavuzwe na perezida wa komisiyo y'amatora ko hakiri amajwi menshi atarabageraho ariko nanone nk'uko nari nabivuze hari abamaze gutangaza ko umukandida watsinze bamuzi barimo Kiliziya Gatulika ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko bakwiye gutangaza by'ukuri ibyavuye mu matora mwebwe ibivugwa na komisiyo y'amatora ndetse na Maître Segihobe namwe ni uko mubibona
nakoze bwana Rwema mbere y'uko wenda nasubiza icyo kibazo ndumva nabanza kugaruka inyuma nzibuka abantu ko aya matora yaragize igihe n'ategerejwe kandi akaba aragiye ahura n'inzitizi nyinshi idatumye ataba igihe byagombaga kubera bityo bituma abantu bibwira nk'aho ko wenda atazaba ariko byaragaragaye kuko ubwo butategeko rwanda amatora bwari buhari byarabaye ejo bundi ku itariki mirongo itatu n'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize urangiye ibyo bintu rero ni ibintu byo gushimira ejo bundi ari ibintu byo kwishimira kuko ni uburyo iki gihugu cyacu cyagaragaje nanone kandi kuko ya gatatu ko igishaka rwose kwerekeza kuri demokarasi kuko nubwo ibibazo byo kuorganiza amatora biba bikomeye bitandukanye atahamwe na byinshi ariko bagaragaje ubwo bushake bwo gutera intambwe nubwo byagiye bitinda icyo kintu nyuma ari ikintu nagomba gahunda gusa naho ushimira kuko rwose yumva ari inzira ya demokarasi bagamisha n'igihugu n'ikintu kibishimira naho kuri iki kibazo kivuga kuti aho katoliki kivuga ngo umuntu watsinze ndumva atari byo ndumva atari byo kubera impamvu wenda zagera nko kuri ebyiri cyangwa se eshatu ya mbere nuko amatora yabaye ringanga birumvikana kandi abasirikare bashaka polisi ndetse n'abandi bose ntabwo ari abantu bagakwiriye wenda mu gihugu hose uko twabivuga kuko seri yagaragaje uburyo ki katolike yarise abantu ibihumbi mirongo ine bagenzi abaserikira ariko seri igaragaza ko yari ifite amabiro agera kuri imigenzo ya miliyoni umwe urumva rero ntabwo bari ahantu hose bityo kuvuga ngo barabizi nabo mu buryo bwo kwihuta ndabihutiye wenda kuvuga ibintu izo ntekereza kuko bashobora kuba badafitiye gihamya kugeza ubu kuko byagaragaye kuko bagiye bakora amadeparato yose nabo agaragaza ko hari aho babogamiye ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wenda atabura kuvuga ibyo bitabakunda kuko icyo bavuga cyose basizije baganisha no ku ruhande rumwe nyamara ari abantu bagombaga kwitonda dore ko urwego uburenganzira bwo gutangaza kugeza ubu mu buryo bw'umwuga n'amategeko ni kintu yonyine kandi rwose niyabwiye nayo ibigaragaza bityo bivuga kuko iki kintu impungenge wenda bashobora kuba bafite kandi n'uburenganzira bwabo kugaragaza impungenge ariko kuvuga ngo bazi uwatsinze ntabwo mbihamya ntabwo nimeganye nabo barihuse bumva kuko bagomba gutegereza kugira ngo abenda bataza guteza ibibazo bishobora kuba byarara birebire mu bihugu mu bijyanye n'umutekano ikindi itangazo rya leta zunze ubumwe za amerika ibyo bavuze ni byiza guhamagarira abantu gutangaza ibyavuye mu matora nibyo ariko ntekereza kuko ari nabyo bigenderewe ni nabyo bigenderewe ntekereza kuko seri ishobora gutangaza ibyavuye mu matora kuko niba bari kugenda bashakisha uburyo bahuje amajwi hirya no hino atari yabageraho ni uburyo bwo gushaka gutangaza kuko ikintu cyavuye mu matora rero ndumva bisaba nk'amahanga yose igihugu gifite kuko ibihugu biratorana muri za diporomasi ni byiza ariko nanone nabo umuntu yabamarije impungenge bisigiye uburyo ki igihugu cyakubye amatora kikaba cyarayakoze kigera kuko wenda na rezida zizaboneka kandi zikaboneka ari zikuri ari zizindi mu matora koko
urakoze
ariko nk'uko nabibwiza muri
hoteli urakoze metre Munezero Delphe Rukumbuzi wumvishije ibyo abametre babiri bavuga ahanini barasa nk'abavuga ngo reka duhe umwanya komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo yitonde izatangaze ibyavuye mu matora abantu bazaba bafitiye icyizere ariko nanone hari abakomeje kuvuga uko itinda ni nako abantu batangira gushidikanya niba koko ibyo izatangaza bizaba ari ukuri mwebwe mubibona gute
urakoze Edire Kambanze ndamutse Maitre Claude na Maitre Innocent bifuriza umwaka mushya nawe ubwawe Washington ndagira ngo niwe
urakoze cyane nawe umwaka mwiza
nagira ngo nibutse wenda ikintu gitoya gituma hari ahantu batonza kunyuranya n'aba bamaze kuvuga nuko yari amatora yarakwiye kuba yarabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa 2016 hashize imyaka ibiri iyi myaka ibiri ishize hariho gutegurwa kugira ngo aya matora azabe yarakozwe neza cyane kurusha uko yari kuba yarakozwe muri 2016 ndemeranywa na bimwe bavuga by'uko Kongo ni igihugu kinini kitagira amabarabara uburyo bwo kudeplasa ibintu aho amatora yabereye buragoye biro z'amatora nyinshi zirenga 70 habayemo ibibazo bimwe byatumye yigizwa yiyinga ryose mu gihe yari kuba ku minsi 23 ndetse mugabo urebye abantu benshi bari baratekereje ko no kuba atazaba numva yari intambwe nziza yo gushimira komisiyo y'amatora kubera ko byibuza yagerageje hamwe n'uko abantu babibonaga byari bimeze ko yageze naho iza kuorganiza amatora kandi akaba yarabaye ariko cyo narivuze numva nza kunyuranyaho nabo icyo bavuga nuko mu gutegura kalendari y'amatora komisiyo y'amatora yari kwiriye kuba yarumvise uburemere bw'ikintu igiye gukora tiyizeza abantu ibintu nkayibona bitari bube mu gihe yabateganyirije ko bizaba ibi nibyo bigenda bikurura umwuka utandukanya abantu bagaspeakira abantu bakavuga ibyo bumva bakeka ko byaba ari byo biri kujya kuba nuko biterwa n'impamvu z'uko hagenda hahinduka mu mwanya bari bategereje ko bari bubone resulta z'amatora ndakeka ko Kongo n'igihugu kinini komisiyo y'amatora izi neza uko giteye n'uko kingana yari kuba yarafashe umwanya uhagije wo kuvuga ngo hagati y'umunsi amatora azobera n'igihe dukeneye n'igishaka kiba ari amayinga abiri kikaba cyagizwe ari amayinga abiri ariko bakaba bazi ngo wa munsi w'iyinga rya kabiri niwuzura komisiyo y'amatora izotangaza ibyavuye mu matora kubikora muri wa munsi umwe byaranyuze no muri parikuru ndende yabayemo urusaku rwinshi abantu bakeka ko leta iyoboye idashaka kuorganiza amatora bavuga bya bindi byose tekereza ko atari ukuvuga byari bikwiriye kuba ariko kandi ndakeka ko komisiyo y'amatora ikwiye guhabwa umwanya kandi akaba ari nayo yonyine ihabwa ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora murakoze
urakoze cyane Maitre Sejihobe ibyo bivuzwe na Bwana Rukumbuzi ibi byari bizwi ko Kongo ari igihugu kinini cyane ko hari ibibazo bijyanye n'ibikorwa remezo imihanda communication n'ibindi kuki ibyo bintu batabiteguye mbere ku buryo bizeza abantu ko amatora azatangazwa kuri uwo munsi agatangazwa
yego murakoze nshimiye Belfin kandi nanjye mwifurije umwaka mushya umwaka muhire ariko rero iyo abantu baganirira Kongo ngira ngo Kongo ni igihugu gifite ukuntu kigengwa kandi gifite ibibazo byinshi bidahuye n'ibibazo byo mu bindi bihugu bifite nyine yavuze yuko amatora yabashaga kuba mu 2016 ni ukuri muzi byabayeho muzi politiki yahangaho ukuntu igenda kandi ugasanga abanyapolitiki bose basa nk'abategana ntabwo barekera nyine abayobozi bariho ubu ngubu ngo bakuru ukuntu bimeze ukuntu wenda batekereje ukuntu ibintu byagenda amatora ya Kongo abategerejwe n'Abanyamerika abategerejwe n'Abafaransa abategerejwe ibihugu byinshi n'ibyo muri Afurika ngira ngo ariko nabashaka gusubiza mbere ku kibazo bavuze kiriya iratangazo rya Kiliziya Gatolika icyo nacyo ngira ngo Gatolika ibyo yavuze nyine ifite uruhare runini muri aya matora uruhare rugendwa n'uko yatumye abatemwe cyangwa se abo bitanga ba superviseur benshi bakurikirana ukuntu amatora ari gukorwa ariko ugasanga yuko bataba bavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Kongo benshi nyine baje bajya kure muri za analyse bakibaza nimba hari ibibazo bibaho nyine kuva kera Kiliziya hamwe n'ubutegetsi bwa Kongo ngira ngo murabizi kuva Kongo yagira ubwigenge nta gihe Kiliziya Gatolika yigeze ivuga rimwe na mpuza n'ubutegetsi bwa Mobutu muribuka igihe cya Cardinal Marula ntabwo byari bimeze neza hari undi bitaga Cardinal Etsu nawe nyine ejo bundi agiye gupfa hari undi wamusimbuyeho Mosengo usanga yuko amateka ya Kiliziya n'amateka y'ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bavuga rumwe ibyo ngibyo byatuma nyine ku bantu bareba kure batizera cyane batakwizera ibyo nyine Kiliziya ivuga Kiliziya ntabwo ari umunyapolitiki nyine ni abantu ASBL cyangwa se za sendika sosiyal ariko bagakunda kujya muri politiki cyane ni byiza kuko bafite project nyinshi social bafite ibintu by'amashuri bafite ibintu by'amahopito ni byinshi bafasha Kongo muri aspect nyinshi ariko ukuntu bakurikirana ukuntu igihugu kigengwa bijya bitera ituma abantu batizera cyane ni ukuvuga ko ibyo bavuze ubu ngubu abantu basigaye bavuga yuko Kiliziya yataye inzira inzira yo kwigisha abakristo yo kureba ubuzima kureba ukuntu abantu bakwigishwa imana aho bikaba yagiye muri politiki no kujya tubyitondaho buhoro buhoro naho kubyerekeye calendrier electoral ni ukuri ntabwo amatora ntabwo navuga yuko amatora yakozwe neza nk'ukuntu yaribasha kuba babwiye ko nari ndi rucuro amashyushyu n'ahandi ku bahazi nta hantu hakozwe amatora ukuntu abantu wenda bari babitegereje kamvuge wendi rucuro aho nari ndi nahariye amashyushyu uzasanga ko hari za centre za vote zimwe ziriya mashini zabizitinze cyangwa se ugasanga abantu aho biyandikishije ugasanga amazina yabo adahari baranditswe kuri yindi centre iri kure bigatuma abantu bacika intege abantu benshi ntabwo batoye kubera ibyo bibazo hari ahantu muri za rucuro tutashoboye kugera kuko hari groupe z'amabandi hari za rebelio hari za groupe za rebelio ni nyinshi cyane ahantu nk'imasisi ugasanga ko hari n'abakandida depite bagiye gutoresha imbaraga bakajyana n'abasirikare ibibazo byabayeho ni byinshi ntabwo twavuga yuko amatora yagenze neza ariko icy'ingenzi ni ukubona yuko amatora nyine abantu bari bayategereje bayabonye babandi ubungubu abafite za statistike bari kuvuga yuko wenda bagiye gutora begereje 60% kuri twe ni benshi cyane n'ibibazo nyine muzi by'imihanda n'ibindi naho ubundi yego
metre Sejyobe urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro byawe ariko reka mbaze metre Munezero uri Kinshasa ibirimo kuvugwa hirya no hino haba ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no mu gihugu muri rusange abantu barasa nkaho harimo ikintu cy'impungenge ikintu cy'ubwoba internet yarakaswe abantu kugira ngo bavugane biragoye cyane abantu bakavuga ngo ese nta bwoba bw'uko hari ikintu kibi gishobora kuvuka mu gihe habaye gutangaza ibyavuye mu matora hanyuma abanyapolitike ntibabyakire kimwe
ego bakoze ikibazo rwose kirahari ntawa kwiga ku Rwanda gitanze ubwoba mu baturage urabona hari ikintu cya incertitude kirahari abantu barafikiramo gusohoka ariko nanone ntabwo ari cyane kwibaza barakwibaza abaturage baravuga bati wenda hashobora gutangazwa ibintu maze hakaba imvururu ibyo bibyo ujumba mu bantu bamwe na bamwe kandi nyine bigaragarira noneho mu wasohoka uyu munsi akubite bakoze byose ariko nanone ukabona hari icyagabanye ariko ibyo ngibyo ni ibiterwa ahanini n'amakuru rimwe na rimwe aba adafite ashamishije ariko nabivuga nk'ayo madeklarasiyo mwumva wenda yavuze n'abantu bari hanze cyangwa se n'aba esova abantu bahanganye mu matora bamwe bashaka kuhikurura bibeza bibareza ku ruhande rwabo noneho bakavuga bati nimudavuga ko twatsinze mudavuga gutya ubwo tuzamanuka mu mihanda tuzatinza akazi ibyo bintu bigatuma abaturage basa nk'aho bagiye gutinya kandi koko ugasanga nyine barabivuga kuko cyangwa abakongomani turi abantu bavuga cyane nta nubwo rimwe na rimwe bimwe bihita ariko nanone ibintu bisatira mu bantu bafite bari muri politike bafite ibintu runaka bashaka kugeraho ariko muri rwego rwa constitution ibintu byose birakorwa nk'uyu munsi biriye mu kazi kandi politiki zose zirakora neza ku buryo ntabwo wavuga ngo hariho ikintu kigaragaza deja paratikima ko hari ikibazo cyabayeho ya kandi nanone ku rundi ruhande ubuyobozi bukomeje kwizeza abantu ko ibizakorwa byose bizakorwa hazatangaza ibyavuye mu matora bityo hatagomba kubaho abantu bazamusuka abaturage babagira bati muzakora ibi muzakora ibi muzakora ibi imvururu kubera ko batatangaje umuntu runaka ibyo ngibyo bari ku nyungu nanone iby'umuntu giti cye cyangwa se ishyaka runaka afite mu nyungu z'abantu bose muri rusange ikindi ni kwa interineti kuko ntayo dufite muri iyi minsi impamvu wenda itariho nizenda kusobanukiye cyane impamvu y'umutekano ariko minisitiri yavuze ubishinzwe ibyo bintu bigaruka muri vuba bw'igihugu ubundi bwa umutekano uburyo bwiza bwo gutuma habaho harmoni mu gihugu ibyo ngibyo nta kibazo kubikora gusa nyine birumvikana ku rundi ruhande ko hari iminsi nanone bitangirika kubera ko muri interineti hari abakora mu kazi kabo bakoresheje interineti ibyo bintu ntabwo bari kubibona ugasanga ariko nk'uko bimeze nkagira ngo wenda imyemerere ngarwe kuri aka kantu bagereka kalendariye elektorale itaragiye yubahwa kuko ntibyubahwe ariko nk'uko bagenzi banjye bamwe babivuze yavuze n'ibibazo byinshi wenda kimwe na experience birumvikana wenda kuko wenda ntabwo ihabwira uburambe ntagiraga wenda agakurikira ahambaye mu rwego rwo gutegura amatora ku buryo yaba ari amatora adafite mo ibibazo adafite amasomo ahubwo usanga ari urwego wenda amatora abaye bwa gatatu bitankuraga ariko ufite amahirwe bigaragaza ko bakuye kuri mu nzira byose ya demokarasi bigafatika igihe kirekire cyane izindi mbaga zaranze ntiyaboneka ariko hamwe na perezida uhari y'ubungubu ubungubu ushinzwe kabila yarafunguye ubutegetsi bwose yarafunguye ntabwo twakwirengagiza kuko yafunguye kandi agomba kwishimira kuko igihugu ikindi kintu abantu batakwirengagiza cyorganiza amatora cyonyine ntabwo amahanga yatakwifite mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo amatora abe neza kongo yarabwiye ati isiteri imwe turaza mu matora kandi ikore mu bushobozi bwayo noneho icyo kintu bagihagararaho bagahita igihugu ishema barabikora kandi noneho bigira baratunganya ariko nanone bigenda bisiga ikintu kimwe na kimwe kitari cyiza nk'uko mpera kigali yabivuze kuri amatike abantu bamwe batangiye bibona ku marike nani ku itaka byaravuzwe ko bamwe bakibonye byagaragara kuko hari ibintu byinshi bibura ariko biri byorokeye ntabwo cyangwa ko ari borodere politiki wenda ari ibintu byakorewe na politiki mbi ahubwo borodere politiki bigaragaza kuko wenda nyine abatera bakiri batari ngaba abantu bafite uburambe buhambaye ariko nanone ibyo bishakoze politiki byaragaragaye kandi njyewe nibyo kiri imbere ni nabyo kirimo ni nabwo abaturage b'abakongomani ndetse n'amahanga bagomba kurinda bagashingira bo bashimira ibyabaye biza bagashimira aho kugira ngo babe babigaya ubwo bamwe na bamwe basa n'ababivuga ibyabaye bibaho mu bihugu byateye imbere bigize imyaka myinshi bigera amatora ugasanga biraba abakotese bitavugwa bitagana n'inkiko ariko bibaye kuri kongo ntabwo bigomba kuba ikintu cy'igitangaza kigomba kwishyurika jenoside y'abapolitike mu kurwanya amatora ya kuko n'idakora nk'iya biba byaragezeho amatora aba wenda nyine byari kuba bikurikaho ariko iyo jenoside politike yagaragaje n'ubuyobozi buhari cyangwa se muri gikurikiye ni ikintu rwose cyo gushima kuko
metre claude
muri afurika dutegereje kubishyaho amatora agenda agaragara ko atabaye neza akaba amaze kurushaho kandi amahanga ayarimo yatakwifite byarahereye byose ariko hano babikoze wenyine ni nabyo bikiri byiza bashaka kugaragaza ko bari kapabule babishoboye kandi ntawatumye kumva kuko byabaye byiza byabaye byiza muri pesantaje ziri hejuru
urakoze metre
kagaragaza ko bataramiye na sonkizi madamu zerizi yarabihamije avuga ko aya matora yari meza kurusha ayabaye muri byo muri kongo
urakoze
iyo ni avansi iri tugomba gusinya nubwo ari icyo kintu ntagomba gusongeraho kugira ngo abantu batumye neza ko cyavuye.
Urakoze cyane metre munezero kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Joseph wiriwe neza.
Mwiriwe Dirwema,
yego,
kukwivuriza umwaka mushya muhire wa 2019.
Umwaka mushya muhire nawe, urakoze cyane.
Yego, ndamukiriza abatumire.
Barakumva ikibazo?
Akabazo nari mfite turabona ko ibyo muri Kongo bijyanye n'amatora rwose ni nama yobera ni ku muntu yavuga fatiye ko urabona ko Seni yavuze ko mu matora agiye kuba hari agace karimo ibibazo by'indwara ya Ebola n'umutekano muke noneho ikavuga ko hari abaturage abo baturage bo muri ako gace bazatora mu gihe azaba hagarutse umutekano cyangwa se na Ebola yacogoye bagateganya ko bazatora mu kwezi kwa gatatu njyewe iyo nakwitegereza nkareba uko gutinza kutangaza uwatsinze amatora Seni yaba ifite icyo nakwita rezo kubera ko iyo yahaye agaciro abenegihugu bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga bati bazagire uruhare muri aya matora
ariko
nkaba nshaka kubaza abo batumire ese abo bantu bo muri ako gace bo barindiriye kuzatora mu kwa gatatu ese ni abamuka hatangajwe uwatsinze amatora ntibabyishimire ko bo batabigizemo uruhare bakajya mu muhanda bakigaragambya bo bizagenda bite
urakoze
akandi kabazo ka kabiri sinibaza ukuntu Kiliziya Gatolika yaba yarahise itangaza umuntu ngo wabuzwe ko yaba yaratsinze amatora kandi rezilita zabo bataratora zitaragerwaho ese ubwo abo ngabo babona nk'abo batumire babona iyo Kiliziya Gatolika gutangaza ko yo izo umuntu waba yaratsinze amatora yabi ibyaba bifite ishingiro saba murakoze utubazo twanjye twaruta
urakoze cyane Joseph Delphe Rukumbuzi sinzi niba wasubiza amagambo make cyane ibyo byari bibajwe na Joseph hanyuma wenda na Maitre Sagihobe akaza kugira icyo abivugaho dore ko imwe mu miji basubitse amatora ni umuji wa Beni ari naho ndako ari umuji wo mu muri Kivu y'Amajyaruguru akomokamo ariko gerageza usubize amagambo make cyane kuri ibyo Joseph yaravaje
murakoze cyane ebyi naringize ngo nsubire inyuma gatoya nibutse Maitre Claude na Innocent ko ntabwo ndi kuvuga ko amatora atakozwe neza ngo kubera ko batayatangaje uyu munsi bagombaga kuyatangaza ariko navugaga ko kalendari y'amatora imaze imyaka ibiri itegurwa kugira ngo amatora azabe meza yarakwiye kuba yaragabanyije ibintu byinshi bishoboka byari gutuma amatora aba meza harimo no kuba barateganyije neza igihe azotangarizwa iki kirahita kinjana kuri iki uyu mugabo yarabajije uretse agace ka Yumbi muri Mayindombe ni ruhande rw'uburengerazuba rwa Kongo ariko Ebola Beni na Butembo imaze amezi arengane ntekereza ko nayo yari ikwiriye kuba yarateganyijwe muri ibi bintu byabaye kugira ngo bano bantu babe barateguriwe uburyo bazatora nakurikiye disikuru ya Perezida Kabila avuga ko batinye ko abantu bakora kuri mashine ari benshi bishobora kwanduza Ebola nibyo wenda birashoboka ariko mu gihe komisiyo y'amatora yari imaze imyaka ibiri itegura ibi bintu byose nta mpamvu yari ikwiriye kuba yarasize abantu barenga miliyoni na 200 mu gihe turi muri forma y'amatora azakorwa turimwe kandi umuntu agatambukana amajwi yatambukanye yose akaba perezida w'igihugu ngo ufate abantu miliyoni na 200 ubashire ku ruhande bareke gutora njyewe ntekereza ko ibi atari byo nanjye ndagira ngo wenda ikicyo ndamange itambuka ndeke Maitre Innocent kukivugaho sindumva bano bantu icyo bazokora Seni yasobanuye ko abakandida depite babo baba kuri province n'abo ku rwego rw'igihugu ko bazabatora ibyo byo wenda birashoboka ubu ngo bakazaba bahagarariwe n'abari basanzwe kirashoboka ariko sindumva ukuntu abantu miliyoni na 200 bishobora kuba bingana na 3% by'abatora n'uburemere byaba bifite mu guhindura uwaba yatsinze amatora muri turimwe ikorwa ku majwi yitwa majorite simple uko bizagenda bano bantu bazahagararirwa nande ku rwego rw'igihugu perezida wabo azaba arinde sindabyumva bituma njyewe nanatekereza ko n'aya matora ashobora kuba
maherezo azaba taranateguwe neza kiyongera kuri cyaki navugaga cyambere icyakabiri yarabajije senko ntabwo senko ubwo ni na bakatorike yaravuze ntabwo bigeze bavuga uwatsinze amatora bavuze ko bamuzi noneho abantu barafata afata ndatekereza ko ari wabivuze mu ntangiriro wenda nuko atabikurikiye neza sindi zimwe ariko byagenze abantu batangira kuvuga uwo bashaka bakeka kubwa inyungu zabo ariko ntabwo bakatorike bigeze bavuga umuntu ko ari we watsinze amatora bavuze gusa ko tendance zibere ko ushobora kuzaba ari we watsinze amatora ariko ntibigeze bavuga izina ryiwe murakoze
urakoze cyane Delphe Rukumbuzi Maitre Sejihobe ibibazo byo muri za Beni dore kukomoka muri Kivu ya Majyaruguru izi mpungenge zaho baduhamagaye ndetse n'abaturage ubwo bavuga ko batazibona nkaho bahagarariwe muri aya matora mu bivuga iki
murakoze ibibazo biri muri Beni ni ibibazo bimaze igihe kirekire cyane murabizi nyine komisiyo y'amatora ifata decision yo kugira ngo wenda amatora aza mu kwezi kwa gatatu ngira ngo yatanze za motivation yari ya mbere yari motivation a caractère sanitaire ariyo nyine bavuga Ebola hari n'iyindi nayo y'ingenzi ari nyine ireba security ngira ngo kubakurikirana ibibazo bya Congo bya Kivu bazi yuko Beni imaze hafi imyaka itatu iri mu ntambara hari ibyama bita ba ADF NALU haraza inzama nyine za mayimayi z'ubwoko bwose wenda hakaba n'izindi za groupe zikomoka muri su region ni ahantu udashobora kuva ahangaho ukagenda n'amaguru kilometero imwe udakubiye n'amabandi batakurashye batagutemye ibyo ni ibibazo
ariko uwo mutekano muke metre no muri Kivu ya Majyepfo urahavugwa
umutekano muke urahavugwa no muri Kivu ya Majyepfo ariko ntabwo ari kimwe ntabwo wumva ko muri Kivu ya Majyepfo muri cyumweru buri munsi baza batema abantu bakica ntabwo bibaho hose umutekano muke urahari nababwiye ko Irucuro hari ahantu nyine udashobora kujya kuko amabanda ariyo ni henshi ahantu amatora atakozwe mu burere buke wenda kutagira abantu benshi Irucuro Masisi n'ahandi hari ahantu nyine muri Beni ugasanga ko Beni Butembo ayo mabandi ari aho ngo atari kure ntabwo nyine Beni ubu muzi yuko Beni Butembo wenda se na niyo Beni territoire na hantu haba groupe zarbe nyinshi cyane nyinshi kugira ngo murabibona hari igihe baza no kwigaragambya ku manywa ubushize hari abantu baze bambaye ubusa ku manywa bajya muri Beni bafite imbunda bafite ibiki bafite ibyo bari bafite byose noneho umuntu ntabwo byari kuba bishoboka kubona yuko amatora hanyurwe ibyo bintu bigihari kugira ngo ntabwo ari rezo kuminimiza ahubwo ibyo twasaba komisiyo y'amatora ni ugushaka ukuntu yakwereka ntuza abaturage cyangwa se abakongomani bose ko ibyo bavuze ko bizashoboka ikibazo wenda abantu bakwibazaga ni ukubaza komisiyo ya seni cyangwa se guverinoma mu mezi atatu ni iki kizakorwa kugira ngo izo gurupu za arme nayo yandi mabandi yose azabe wenda yarahaguye icyo nicyo kibazo cy'ingenzi
n'ikindi wenda kuki bategereje hasigaye iminsi itarenze icyumweru kugira ngo abari bwo batangaza ko bagiye kwimura ayo matora aho ngaho kandi bari bazi icyo kibazo ko cyari gisanzwe gihari
ngira ngo ibibazo bya security bishinzwe security y'igihugu ntabwo bisaba iminsi myinshi kugira ngo bifatwe hari ikintu cyora kubonekana anone cyangwa ejo ntabwo byabuza ubutegetsi cyangwa se komisiyo ishinzwe amatora gufata decision nyine nziza ngira ngo ntabwo ari yo rezo nini ahubwo icyo kibazo cy'amabandi icyo kibazo cya SFC hari groupe zirenze ijana ngira ngo hari raporo za Nations Unies zizwi zibaho ngaho zivuga ko muri Beni muri Nord Kivu hari groupe za arme zirenze ijana kandi muri izi ijana wenda 80 cyangwa 90 zikaba ziri Butembo ziri Beni ziri na za Lubero wendi Lubero ntabwo ba ntabwo ubu ngubu nta ntambara zikibayo ariko ubu ngubu nukubona ko ahantu hari ya Butembo nuza Butembo cyangwa se Beni nta kintu cyaba gikozwe na leta cyangwa se na komisiyo ishinzwe amatora bakwemerera ko gikorwaho ngaho mwabonye ejo bundi abaganga bazaga baje kugura abantu Ebola ibyaba bagaho nukuza waje uje kugura Ebola y'amabanda akaza akabirukana agashenya ibyo byose ni ibibazo kugira ngo konsekansi nyine nuko ejo bundi uwo baza proclama nyine perezida w'igihugu iyo komisiyo izavuga ngo runaka niwe watowe bizaba ikibazo cya legitimite kuri ako karere ariko itegeko nshinga rya Congo n'amategeko ashinzwe amatora yarabivuze bivuze yuko hari ahantu hari insecurite cyangwa se arizo bita force majeure komisiyo elektorali ifite uburenganzira bwo kuanula izo elekisiyo aho ngaho izizakozwa gusa wenda bazagira abadepite babo bazabahagarika Kinshasa ariko domaje yuko batazaba baratoye perezida w'igihugu.
Urakoze cyane.
Niko nta kindi cyashobora gukorwa.
Urakoze Maître Sejiobe. Mbere yuko duhe ijambo Maître Munezero, reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Gabe, wiriwe neza?
Niriwe neza, ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu Byangabo, ahitwa mu Byangabo.
Ikibazo cyane.
Amazina yanjye nitwa Gabe Uhandinze. Utuntu nshaka gukomozaho ni ingingo zigera kuri eshatu. Bwa mbere, natangira nshima Repubulika na Demokarasi ya Congo byibuze kuba yarateguye amatora kandi akaba yarabaye. Ariko nanone ikindi ndibaza nese Kiliziya Gatulika ni izihe nyungu ifite muri politiki ya Congo, cyane ko nkunze kubona yivanga muri politiki ya Congo kandi nkurikije ahandi mu bihugu bya Afurika binyuranye nkambona nta na rimwe Kiliziya igira intervention muri politiki. Ikindi nkibaza nese buriya turaduce uko ari dutatu Butembo Yumbe na Beni kuba amatora yarabaye two ntidutore ubundi bwo perezida z'amatora nizisohoka bo bakazatora mu kwa gatatu bizayifasha iki ku mukandida uzaba waratsinze nazaba yararangije kurahira kuyobora igihugu?
Urakoze Gabi. Nubwo byinshi mu bibazo ubajije bari bagerageje kubisubiza, ariko Maître Claude Munezero, nubwo udahagarariye Kiliziya Gatulika, nta muntu uhagarariye Kiliziya Gatulika twatumiye kugira ngo adusobanurire impamvu bafite uruhare rukomeye muri politike muri Congo, ariko mu magambo make cyane usubiza ibi ngibi bibajijwe na Gabi.
Urakoze cyane Bwana Edi Bema. Iyemerewe wenda akantu gatoya mvuge kuri ikibazo cya mbere, ariko birasa n'aho bizu iyo guhura muri iri tupu Gabe yarajije. Afite kuba Beni itarimo cyangwa se Gutembo naha yindi, mu by'ukuri ntabwo ari byiza, ntabwo byashimishije abantu bose, ariko n'undi ruhande abaturage bagomba kwemera gukoresha ari umubyeyi ushinzwe kureberera abo baturage. Niba leta yabise yarabonyemo natwe ya sekirite ikiri hejuru cyane, wenda ibyo ariko sipoze niba ari bifite amakuru runaka, kuko hari ibyo leta by'ukuri ibintu byose hagaragara, kuko byari ibibazo byari bikomeye bagaragara bakwizere muri vilaje bafite abantu benshi. Alo, niba mu buryo bw'amatora yari bashobora kubirizamo aho kugira ngo hafite imbaga y'abantu benshi igafata umwanzuro wo kuburizamo cyangwa se resitori igafata umwanzuro wo guhagarika amatora mu gihe cy'amezi makumyabiri. Icyo kintu ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo ndetse n'urwego rwa Ebola kuza ibikorwa bikorwa muri ibyo bashingiye kandi tugomba kwemera ndetse n'amahanga agomba kwemera iyo niyo kizere mutegereje iyo kizere mutegereje iyo kizere kizi kubera ko ndi nanjye dufite zimeze gutya izindi nzo zifatwa imbere kuruta izindi. Ibi babikoze ndetse kandi bari babikoze ni byo rero kugira ngo barebere abaturage ni byo kugira ngo igihugu kigire ubuzima muri ako gace. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu
Urakoze Maître Munezero, reka mfate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Okelo wirwe.
Wirwe.
Uri hehe?
Ndi Uganda District Kabe.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo narifite harimo n'igitekerezo cyo kwibaza. Amaradiyo akorera hano muri iki gihugu cya Uganda, cyose maradiyo mpuzamahanga, twakomeje kumva ko Amerika yamaze gushyira abasirikare babo Gabo. Abasirikare bagera muri 80 begeranye n'umupaka wa Congo. Hano ukuri sinzi mba ayo makuru mwayamenye.
Ni amakuru turayazi ko Amerika yohereje abasirikare biteguye igihe cyose hashobora kuba ikibazo kujya gutabara Abanyamerika na ambasade ya Amerika iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ariko noneho aha byatumye nibaza byinshi. Hano akenshi tumaze kubona mission y'Abanyamerika iba mission, turareba igihe aribira ya terwaga ubwo nyakwigendera kana Muhammad Kadhafi yitwaga yabaye nkuko abanyamerika babikoze ariko abanyamerika bo bakoze iriya mission yo kuba ngo baje kurinda abene wabo bari muri Kinshasa ariko rege ntagari iyo mission ihari kubera twarabibonye babigeze gufunga ambasade yabo bayifunga iminsi ingahe baravuga ngo bikanze imitwe y'iterabwoba muri Congo kandi babikora igihe cy'amatora cyegereje ese ibyo batari bavuze ngo hari imitwe y'iterabwoba amatora atari yaba bakabikora bakavuga ngo hari imitwe y'iterabwoba amatora yenda kuba ibi ntibaza nkabwira abategetsi ba Congo aha ndi kubona bagira amakenga ndetse n'ibi bihugu bitiranye na Congo bikamenya ko umuriro ushobora kuba wabagiraho ahubwo bo bakenge nge ndi kubona bamenya ese Amerika niko ishaka kuba yagira kubera ndi kubona atari ukurinda abanyamerika bene wabo.
Urakoze cyane Okello kuri ibyo bitekerezo byawe. Delphine Rukumbuzi, izi mpungenge za Okello kuri izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ziri muri Gabo amakuru avugwa muri Gabo mwe ndibaza ko mwese mwayumvise ko habayeho no kugerageza guhirika ubutegetsi ese kuba bohereje izo ngabo kuba zirekereje zitegereje niba hari ikibazo cyaba muri Congo ntabwo babishobora gutera abanyekongo cyangwa se ntago ari kimwe mu bigaragaza ko hashobora kuzavuka imvururu nyuma yuko ibyavuye mu matora bitangajwe.
Urakoze cyane ndiko ndabona n'umwanya wanagiye wenda sinzi ko naringiza ngo ngaruke inyuma gatoya nibutse ko
dusigaje iminota mike cyane kabisa.
Ya komisiyo y'amatora muri Congo yari kwiye kuba yarantisipe ibi bintu byinshi cyane ibyo yagiye ibona bihaye biba kandi ikabiteguriraho kalendariye y'amatora. Icyo nicyo gitekerezo cyanjye njyewe mvuga ngo yari kwiye kuba yarabikoze mu buryo bwiza no guteganya ibi bintu byose ikabibonera ibisubizo ku gihe byaba bidashoboka no kuyahagarika ayo matora bakayitondesha ko ndumva igihugu kidapfuye gukora kuri pression ngo nikirangiza kizafate abantu miliyoni n'ibihumbi magana abiri ngo babeho badahagarariwe. Gabo ipakanye na Congo binyuze kuri Congo Brazzaville ndagira ngo ntabwo bivuze cyane ko iri hagufi ku buryo umuntu avuga ngo baraye ku mupaka wa Congo. Ikintu kizatera amakimbirane nyuma y'amatora muri Congo hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko hazabaho kutayemeranywaho uko bigaragara uko njyewe mbireba. Ndakeka ko umuntu atavuga ngo abanyamerika ko baroherereza y'abantu noneho ngo abariho abantu batangirira bavuga ngo wenda nyuma y'amatora hazoba imvururu ahubwo ibintu bizobyara imvururu mu matora byubatse muri politike ya Congo y'igihe kirekire buriya ni nayo izizana na Eglise Katolike kuza gusubira kuza kuyizamo kubera ko iyo politike yubatse mu buryo ubona butubakitse neza. Ariko ndatekereza ko abanyamerika 80 ntibashobora kugira ibintu byinshi bahindura muri Congo. Sinatekereza ko bashaka kugira ikintu bakora muri Congo ko bibasaba bonyine ko biyizira kubera ko hari amaorganization menshi ya Union Africaine ashobora kuintervena mu gihe runaka aho bahari impamvu zikeneye ko haza abasoda. Njyewe ubwenge burambwira ngo icyo babona n'icyo nanjye mbona ni uko mu gihe ayo matora azotangazwa ibimenyetso byinshi bigaragaza ko azaba conteste ko hari abantu batazayemera noneho bikaba byazabyara imvururu. Abanyamerika nk'abantu bashaka gukingira abantu babo birumvikana ko bakwiye kuba babyiteguriye badakwiriye kurinda umunsi imvururu zabaye ngo babone kohereza y'abantu babo. Iyo niyo lecture niyo reading njyewe mfite kuri kohereza abasoda b'abanyamerika muri Gabo. Murakoze.
Urakoze cyane Delphine Rukumbuzi. Nari nifuje ko tuza kugaruka cyane no kubijyanye n'umutekano cyane cyane mu karere ka Kivu ariko kubera umwanya muto dufite tuzabishakira undi munsi kugira ngo tubiganireho. Ariko Maître Sejihobe mu gusoza mu minota mike cyane ukurikije ibyo uriya mukunzi wacu yaratubwiye hanyuma n'uburyo Delfer Ukumbuzi arimo gusoma ibintu akavuga ko hashobora kuzavuka ikibazo cy'uko abantu batazemera ibizava mu matora, ese niki abanyapolitiki bakwiye kuba bakora muri iki gihe mbere yuko nayo matora ibyavuye mu matora bitangazwa kugira ngo uwo mwuka mubi izo mpungenge abantu bafite zihagarara? Mu magambo make cyane.
Yego, murakoze byo kero yavuze ngira ngo biravugwa ahangaha ikinca suno muri Kongo nzima. Abantu bakavuga ejo ubundi batazemera kongereza bitagiza kugwa na komisiyo ishinzwe amatora. Ibyo ntabwo byari kudutinyisha cyane kuko ubu ngubu mu isi nzima wenda no muri Afurika ni ibikorwa bikorwa nta hantu nigeze kubona wenda n'igihugu kimwe mu ijana. Wemeye amatorwa nta kibazo muri Amerika ejo bundi byarabaye mu Bufaransa n'ahandi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Ahubwo ikibazo ni iyo terabwoba ry'Abanyamerika ry'Abafaransa n'abandi, ngira ngo nabo kenshi tujya twibaza inyungu zabo muri politiki ya Afurika bikajya bitubera kuko muri Kongo, kuko mubizi Kongo yahuye n'ibibazo byinshi byinshi cyane kuva muri 1997 wenda kwa muri 1994 intambara y'u Rwanda yabaye, kandi abakongomani benshi nyine bo muri Kivu bakaba bifuza amahoro. Inzira y'amahoro rero imwe muri izo nzira bari bazi yuko kandi bazi yuko ari amatora, gutora neza. Ibibazo byarabaye, ubutegetsi bugenda busimburana, ariko tukizera yuko tuzatora neza ari byo bizatuha, ariyo nzira imwe mu ndi zizaduha amahoro. Naho ngaho turi, naho ngaho wenda abakongomani benshi cyangwa se abanyakivu bizereye kuzagira ejo umutekano, babone ikivu Kongo nzima itera imbere. Naho ubundi ku bishinzwe proclamation ejo bundi turabitugutse mu kuri iteye ikigo ahangaha Kinshasa. Haba icyatumye wenda badukupa interineti ni uko nyine haba ibihuha byinshi, hari abantu badakunda gutegereza, abantu bihuta kumenya ukuri ni ukuhe, n'abandi bihuta kwerekana yuko ibyo bazi cyangwa ibyo bashaka ko biba ari ko kuri. Ariko twese twizeye yuko ejo bundi perezida bazaduha tuzamwemera, nuko nyine bitazaba ukuntu wenda amahanga bishatse cyangwa se n'abandi. Kongo murayizi, abaturage ba Kongo bari particulier cyane, ntabwo wenda bameze, ntabwo tumeze n'abantu usanga ngaho Kinshasa kwigaragambya, kuzambya, gushenya kugira ngo byabaye ubundi buzima bw'abakongomani. Ibyo bintu rero ni bibi kuko bitera abantu kugwana, kuvananamo, ugasanga ko bitazaba ibintu bitworoheye cyane. Naho ubundi ku bishinzwe na nikarandriye mukuri Moza Claude Berse yabivuze avuga ko seni ariyo komisiyo yahawe umwanya uhagijwe kuko yabashaga kuorganiza amatora muri 2016. Ariko ngira ngo akurikirana ibibazo bya Kongo. Kongo nabivuze muri introduction yanjye yuko ari igihugu kiri special mukuri politiki yayo iri special, urebye ukuntu guverinoma zigenda zisimburana, opozisiyo ikajya muri guverinoma ibintu nk'ibyo, ugasanga ko bitaba byoroshye. Ni ukuri habaye ejo bundi le 31 igihe habaye iriya makoro yo bise accord de cinco, wumvise yuko abopoza benshi baje baba ba minisitiri, haba za komisiyo ishinzwe iriya komisiyo iyobowe na izina ryo ryagiye ariko ndamwibuka sensa. Donc nawe nyine ni ushinzwe kureba ukuntu iyo akoro ya sensa base igomba gushyirwa mu bikorwa. Bose babigiyemo ntabwo byoroshye, ariko kubona yuko iyo komisiyo yakoze amatora mukuri ni intambwe nini. Ahangaha turi gusaba Nyagasana dufashe kugira ngo ejo bundi iyo ntambwe twateye tutazasubira inyuma.
Maitre Innocence Gihobe, umwanya utubanye muto cyane, ariko mbijeje ko nzongera nkabahamagara tukaganira ku byavuye mu matora, nyuma tukaganira n'ibijyanye n'akarere ka Kivu. Murakoze cyane kuba mwakiriye ubutumire bwacu. Nshimire na Delfer Ukumbuzi, nawe wakoze cyane, nzongera ngutumire tuganire ku bijyanye n'umutekano mu karere. Wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Maître Claude we twa mubuze kuri telefoni nawe nagira ngo mushimire cyane kubwa kanya aduhaye kugira ngo tuganire nshimire injenieri na Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije kino kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nange Edirwe.
Dushimire mugenzi wacu Edigwema mu kiganiro muri sanga ejeje kudushikiriza mukanya ibiganiro byacu bikaba bibandanya kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru rero tubafite